Ekitongole kiramuzinga kiri wamu n'ebitongole by'ebyokwerinda olwaleero bisuubirwa okutwala omusajja Christopher Okello Onyum eyasanjaga abaana bana n'abatta mu lujjudde lw'abantu eggaba gye yaddiza omusango guno atandike okuwozesebwa. Okello ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi guno ogwokuna yasanjaga abaana abato bana ku ssomero lya Gaba Ale Childhood Development Center. Enteekateeka eno esuubirwa kubeera mu kibangirizi ekya Gaba Community Church era esuubirwa okumala sabiti namba.